www.news.com waxa idin soo tabineysa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
The meeting was about public procurement concessions and disposal bill, where we are trying to review and also understand what is in it. The bill is meant to introduce aspects that are where procurement and concessions are more open, transparent. Whoever wants to participate is able to participate, and within certain procedures, and also the institutions that will be created in terms of managing the procurement processes. And I think the discussions have been more fruitful. They will enhance the way we understand public procurement in Somalia and the direction that we want to take in terms of public procurement reforms, so that we are consistent with the other countries within the region.
بسم الله الرحمن الرحيم. حلبان هذا جودي مالية ده سراكيشة وزارة مالية ده هي خبير كصعدة بنجا الدونكا ورباهنت يدفن عاونا يا كلا دمانتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام هل كان waxaan ku sugnayn muddo laba maalmood ah, waxaana looga doodayay horumarinta iyo dib u eegista sharciga ama hindisa sharciyeedka iibka qaranka, qandaraasyada iyo adeega loo qabta dowladda. Sharciga hindisa sharciyeed ku saabsan ayaa looga doodayay. Waa u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb galay oo xildhibaanada iyo khabiirka iyo staafka wasaaradda maaliyadda iyo directorka ama agaasimaha iibka iyo qandaraasyada wasaaradda. Waa u mahadcelinayaa wasaaraddaba. Waxaan isleeyahay dooddii meesha ka socotay waxay ahayd dood miri dhal ah oo noqon karta hintis ama tusaalooyin la soo qaadan karo marka uu baarlamaanku ka doodayo sharciga iibka iyo qandaraasyada oo hadda yaala baarlamaanka oo horay u maleh akhrintii koowaad. Marka aragtideyda waxaan leeyahay waa hindise sharciyeed ku habaysan qaabka hadda ay u dhismayso qarankeennu u dhismay, oo ah waxaa la yidhaha suuq xorta ah ku habaysan, aana filayno inuu waxtar badan u yeelanayo horumarinta adeegga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa intaba. Sababtoo ah wuxuu haddii ayan ahayn waxdaah furan ama ha noqdo contractiga qandaraaska la bixinayo ha noqdo adeega dowladda oo la wareejinayo hay-ado gaara lagu wareejinayo ha noqdo waxa la yidhaahdo iibka qaranka ha noqdo, haddii ayan ahayn waxdaah furan musuqmaasuq halkiisu taagnaanaya. Marka sharcigan wuxuu wax ka tarayaa yareynta musuqmaasuqa iyo xatooyada xoolaha dadweynaha marka uu dhaqan galo, wuxuu noqon doonaa sharci wax ka tara arrimahaas. Saa daraaddeed wuxuu u leeyahay muhiimad weyn. Dowladdeenna Soomaaliyeed ee ka soo kabanaysa waxaa la yidhaha civil war ama dagaalada sokeeye ka soo kabanaysa, hindi sharciyeedkan waa waxa afka qalaad lagu yidhaahdo procurement concessions and disposal, macnaheedu waxa waaye iibsiga iyo wareejinta adeega iyo iska gadida ay dawladda iska gadeyso maxaan ku yiraahdaa alaabada gabowday iyo waxyaabaha ay u baahneen markay iska gadeyso ku saabsan yahay. Waxaan filayaa Soomaaliya ama waddamadan ku yaala geeska Afrika waxyaabaha la haray ay ka mid tahay ku dhaqan la'aanta sharcigaas. Marka haddii sharcigan uu baarlamaanka ansixiyo soo baxo, arrimaha aan sheegayo dhan waxay noqonayaan kuwa daah furan, musuqmaasuq ka ilaaliya qaranka, kuna toosiya dhabbaha suuqa xorta ah oo waadaxa.